Yeah, recorder for Denizzy. Stronger beat is a new
beat. Nakutu na phone yaka baby. Nakutu na mena kuno seja phone yaka no.
Auka fumana ze, auka fumana petolo kashana. Auka wuna ze, auka wuna petolo papana.
Phone yaka baby, ki phone yaka. Wizzy zengaka, my business yaka. Phone yaka, ki phone yaka baby. Foni ya kakulila, kiwe na mapili kutarima. Foni ya kana kulila, kiwe na mapili kuchekina. Nili avoid kuchekina foni ya bakumina. Nili avoidi kuchekina foni ya nyazi wawu.
Takutu na mena kuno seja foni ya kabebisa.
Takutu na mena kuno seja foni ya kano.
Auka fumana ze, auka fumana petolo kashana. Auka wuna ze, auka wuna petolo fapana.
Foni ya kabebi ki foni ya kabu. Wizi ze ngaka ma business ya kabu. Foni ya kaki foni ya kabebi.
Se shake, se shake. Strong beat is a pew pew. Mr. YAKO Denizzy Luachuna. Uso anela kutwisa. Zeni gulela faza kona ukupilisa. Ani gulela senya unotwisa. Yali zaka ufela wabata ino kubonisa. BP4 ikakwela. Amulova lefila mine muno kumola. Ma message kwa bala. Nilatima tatape na kunitela.
Yale konda phone.
Se shake, se shake.
Nakutu na mena kuno seja phone yaka no.
Auka fumana ze, auka fumana petolo kashana. Auka wuna ze, auka wuna petolo papana.
Phone yaka baby, ki phone yaka. Wizzy zengaka, my business yaka. Phone yaka, ki phone yaka baby. Wizzy zengaka, my security yaka.
Yeah.